ha aromaji kibbo o endan dennon gotel joy woni amma hannen tati lasono maaru caadi ke litariru nebban kandu keme didi e lasoji nay woni
geeyol hotti kanana
dun cartini huune fu caadi ke sakuru maaro ujunaje nay e keme nay goni sakuru kamanaari kandu ujunaje jeddi e keme jeego ni du wadi ke
est-ce que c'est bon
fino monautortobe amun saatu fu gonno kawra der lumo lare der Ouagadougou leydi Burkina Faso dum do hunde non ko bibbe leyde bange hirnange e Afrika lebbi majju ni kono tawda e beydagol ciede are der Mali bibbe wuro no don boyto harto beydagol ciede sukkar don sanata ballo chonno ndiele belde to endam Bamako to makko wi o fi ko sabu mbini dum woni Alla e buytagol muraduji goddi
emi soda kilo sukar hamre e chapan e joy jaada odu hadi kam mi wawa huntude hajuji angom sukar demi sodi dum e jaada kasam mi yoba hite kura an burna himbe hanne ko irna wala der mum
pa facile
yaru no banke leda adunaru faminiri do der niger buitagol sambe chede do hamre tati e fechere kawon sababu beidagol chede are no elaji sani sekaraw horejo sendika lumoɓe hojoɓe are non nanna ene burtina famminiri
kesan kwane cimbaya
balle ɗeya ɗum ɓeydi laso e jeegom dow ceede gasoil are de aɗa wama leyɗe yaasi nanna leydi tile noon ɗe ƴaadu gande neɗɗo itti ceede loore ceede ɗe sodoroyi are ɗen ceede itta eko nandi titta riba seɗɗa tanta neɗɗo heɓata abada du min gi'ay to lumotoɗo leydi Niger sodowa are yettina ɗe fa port de daro ton enda sonnitoɗe de hana hikka fudu facture certifié ko watta ɗum kan woni dalila majju neɗɗo sonna ton soƴƴito no ɓuri nanno waɗe ɗo enden nder leydi
o fi du ko sabi mbini ɗum woni konu leydi Ukraine puɗɗungu illu février duɓujinaji ɗiɗi e nogayi e ɗiɗi o fi du waddi baasi mawɗo harto arzuku nder leydi adunaru fudu le Afrique ɓuri
Lady,